zpushup.com.
BLG.
Yeah, yeah.
No,
who's yours is good, yours. Hey, you big up to me, so do it from the beat. Why be me run them?
I'm not taking the advice. Up a manjani and up a zoop. Oh, I really miss those good times. Digital regrets in a kumbuk. It is true, an opportunity comes once in a lifetime. Lela on a zip is a mully bad times. I see men in Zosiba. Some in a gonna bump.
Kutoka tepa fias nisi vintu viri mushe. Makoro venzo kambali yonse sininga shushe. Banza kori nao kusogoro zawasia. Kumbuka wakudiala wonse unawasia. Ngati suzi samala mwana wango zakajabwa. Skuru unapweza bati ukari wa vyamba. Chuoneka simpo ndawali yonse uchitiamba. Bati chikaenda kuribia zaka kamba. Taro sichi nzako mzako ni mai wako. Maoni kuuza mwano zakarira nayo. Hapo nirizi wakamba mongani mvela. After tujezi mizango za mbobwela. Banyumba ni maleti dionso choka pokuseni. Makoro wakakamba nenzo vitenga mafani. Balas na wafiash wanse wana siyo kambo sakani. Baise na bipi ispeta nizi kujamu.
Advice hapa manja nienda pazuk. Oh, I really miss those good times. Digital regret ni kumbuk. It is true, an opportunity comes once in a lifetime. Lela unazipiza muli bad times. Asa meni nzo usiba. Simbe sini kona pampepo. I lost my time, I lost my time, I lost my time. Nasembe ni ngala kwenye. I lost my time, I lost my time, I lost my time.
Kutoka pene yapo vintu vina ambo vute. Abanzanga na makero wanseba na ambo chinza. Nina nkala na nzelo after naona bashika. Kumbuka mawezi ya mene venzo ni uza. Sembene nze na matua sembene nzo vela. Manje kosa mvela nje kuna nile telela. Bafamiri venzo pwela pene ya mai wakaliko. Pene wanaenda sinizi bangabaliko. Nindani asani penda pano sinisevenza. Holo ni tandara gani za nifuno pempa. Fusa poti nenze nayo sininga na meboza. Sigari chikringi kuskuru nenzo doja. Mariza uti nenzo foja. Asembe nenze doja. Asembe peni kamba pauno. Asembe sifokosa. Kuchinza na mawezi na makoro wakaponta. Noziwa one day atika zuwa kazangena.
Nina chakini advice. Hapa manja nienda pazu.
Hapa nienda pazu.
Oh, I really miss those good times. Digital regret ni kumbuk. It is true, an opportunity comes once in a lifetime. Lela unazipiza muli bad times. Asembe nenzo usi. Simba sini kona pampepo. I lost my time, I lost my time, I lost my time. Na simba ningala kwenye. I lost my time, I lost my time, I lost my time.
Fox break of it.
Straight out, zpushup.com.
Yeah, yeah. Mr. Truth, I got you.